Ngubengelele, ngithakase kakhulu ngamukele futhi engosini yethu eFresh, ngengusibonelo Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngesikhathi ngiqhubeka ngibuka impilo zabantu ngamunye, kusikhathi sinye ngikuvuma ngokungananazi ukuthi sonke sibhekene nemizabalazo yethu ngamunye, kuye kunjani. Yebo, zikhona iy'nkathi la khona konke kuzolile, kuthule, nesibhakabhaka sisihle sicwathile. Kodwa ngisho ukuthi akuthathi isikhathi eside zisuke ibhelu nakho sekuqhamuka umzabalazo, nakho sekuqhamuka ungqubuzana oluthile, utho oluthile oluyiveza isikhophoxo sobuso balo bubi. Angithi kuba njalo futhi kulezo yikhathi sonke singalula isandla. Yebo, sonke singaduduza umngane futhi ngokugqoka icathulo zalo othwele kanzima, sonke singakwenza ngokwesikhathi asuke kusona. Sonke singaba yilo mngani olusizo olulisandla komunye. Omunye athi, "Kempela, ngakube kumele ngenze njalo?" Yebo, hleze ngabalula. UPaul, umpostoli, wayebhala umngani wakhe uThithu emchazela ukuthi kuyini futhi kudingeka ube njani ze ube ngumholi. Futhi ngesikhathi sibuka yonke le qualification edingakalayo, kunotho kuyo olubukeka luluncane olungathi shazi emehlweni ethu lusidukele kalula. Ake siye kuyo le ndaba. KuThithu 1 verse 8. Kepho phatha kahle ihambi, othando kuhle, oqondileyo, olungileyo, ongcwele, oyithibayo. Yabone bala. Umholi ufanele ukuba ngomuhle, ohlakaniphile, oyinikele, othokozisa uNkulunkulu, oyithibayo. Konke lokho kuyawakha umqondo, kodwa kunokuncane ungaduka emehlweni ethu kalula singakuboni. Angithi? Kepha ophatha kahle ihambi, isenze sobala sokwazisa abantu mabeso bevakashile ukuthi qha inkomishiyeti yendawonye, isidlo nendawonye, yebo inhlanganyelo. Imvamisa kubiza lokhu kakhulu, yiba ngolungele ukumukela abantu uma besuke bekuvakashele ekhaya lakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.